I want you to touch your body.
Me don't know why.
I want you, baby.
Me don't know why.
Oh, you want me for me.
Me don't know why.
Asanyunga, baby.
Me don't know why.
Twende makachini.
Me don't know why.
Nataka pima geji.
Me don't know why.
Nangata na bikini.
Me don't know why.
Baga kweye beni.
Me don't know why.
Naweka nuta na kibanda na jenga bondi duka na visenti vya mpemba alivyo binuka na mvali ya kiremba kametanuka na kabana ni chachemba hiyo lips enjeli na jori yom African lady kasula kaki indika kabachori kana mambo ya kinyeji tamuka kiporo
mayo ana kisoko
kana finya godoro
mayo ana kisoko
ana nichezesha nongoro
mayo ana kisoko
miuno flani ya kipogoro
mayo ana kisoko
I want you to touch your body
me don't know
I want you baby
me don't know
oh ya want me for me
me don't know
asanyunga baby
me don't know
twende makachini Nataka pima geji
Me don't know
Nangata na bikini
Me don't know
Mbaka kweye bedi
Me don't know
Prisas kama mia na mimi na yu
na mimi na
Kifo cha mende na mimi na u
Oh na mimi na
u Una nini niga kwa michezo yako Na ulivo na figa Mefika kuna ko Yani kimanu manu kiwewe Unanilukisha na senyenge Nimepandwa na amu na nenge Ebu saula ilo tenge Tamuka kiporo
Mayu anakisokota
Anafinya godoro
Mayu anakisokota
Ananicheze shano mboro
Mayu anakisokota
Miuno flani ya kipogoro
Mayu anakisokota
I want you to touch your body
Me don't know
I want you baby
Me don't know
Oh ya want me for me
Me don't know
Asanyunga baby
Me don't know
Twende makachini
Me don't know
Nataka pima geji
Me don't know
Nangata na bikini Muni nakaba mbaka penati
Nakamia oo nakamia
Mpira wakona napiga dochi
Nakamia oo nakamia
Uta utafuta atakwa tochi
Nakamia oo nakamia
Nimepata michuzi na mwaga pochi
Nakamia oo nakamia